Devil Jam Records. Bona rich paka manta, ni machalia chuga, wanakuja kukiwasha. Rich paka manta, yeah. Oh no 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 no. Bona rich paka manta. Oh no 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 no. Bona rich paka manta, ni machalia chuga, wanakuja kukiwasha. Rich paka manta, yeah.
Kama mimu uni wakisema na nyamaza, ukubwa wa maneno natokana na mwandiko. Walisema waenga wala jawai kosea, leo chalia arami nazidi kupepea. Tuish peace chali yangu sije kupotea, mtoto wangalimi natamba na jina langu. Toka lungung onono kwa mapare, na sizi na wauni makushara na bare, na kwara na vizuri vya masharo na mare. Akili changa mka, nikasake mijabu. Time za wazee zimeanza ingizana. Danki danki kwenye kipaza mina weza kubembea. Danki danki kwenye kipaza mina weza kubembea.
Acha
waseme,
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 acha
waseme.
Buba nipe wida, nikashike mijembe, nitafute vyangu walivyo vitinga wale. Kama vile wakileta mambo za kiwakisi, na mingi mitikati mambo za kimimi mamsi. Machalia ara, tunazidi fanya mingi kasi. Vipi lo, babu lo, mami lo, unaonaje hiyo, ninavyo shika hizo do. Wakileta mingi yo, minakula no.
Masnichi nikishika kipaza huwa na data, na wapelekesha mwendo wa mchaka mchaka. Simogope mtu huwa mina chaka zaga, kwa sababu life huwa hali na mojaja. I'm the conky man aka mvuta shada. Life la wagumu hauwezi fukuzia. Nipo zangu hapa, nipo zangu na wahuni. Tumechili tunavuta zetu izo shada. Kubung kubang zaidi ya karate, nye kwangu kama mbuzi mawa yokote. Shada mtembeze, macho nlegeze, au sio maze.
Acha
waseme,
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 acha
waseme.
Buba nipe wida, nikashike mijembe, nitafute vyangu walivyo vitinga wale. Kama vile wakileta mambo za kiwakisi, na mingi mitikasi mambo za kimimi mamsi. Machalia ara, tunazidi fanya mingi kasi. Vimpi lo, babu lo, mami lo, unaonaje hiyo, ninavyo shika hizo do. Wakileta mingi yo, minakula no.
Anthony Lavengo.
Devil Jam Records.